yande joni witer min tata chapan tati studio kana ngu habaruje fulfulde gofu kinanna ko ekibaruji meden horjo leydi Niger Mohamed Bazoum hande alkamiso mo tato enda agades to yar jahangal o arde du konna fuddam patu jodo kale e do fuy jonde jam kany e denagu e labi ko hani hoje alle e chadale ko tawato enda hor hudo leydi Libi nonni ko watto hono fawar joni hijjotobe tan hikka ujuna jeddo hembere chapan en jena en kay won ko winda ele fawar jondu konna tewtugol yaade hijjorne enda wadi ko to ujune kemi jena chapan en jeddo e tato ko hebi yottawade madina en hilli hecci kenyande enda dum wonno ko faande ministre kalodo inde gouvernement haalle kokkol fawar jondu konna ni kanko e yewtere makko ko babaruji en nanon dum wontir fu yewtere men pinna hande do alkamisa fu waana ni halde do filo ko dort ladde je jaye hande en kalande porje intiral nyame ladde jundum bere e mbaka ko lati horebe gallonde jojjini kanye e porje leydi Belgique wadobe tewteur do luguddungol andal kor jagnal e modo Suman Amadou jangata habaruji di fulfulde yarna birna en ni ho radio leydi Niger Mohamed Bazoum no tawa hande en alkamisi chapan tat lewru joindu en to en Agadez nokkuto o yari jahangal o ardeke du kondam batu mawdo e le universite Agadez on enda o batu dartna filla hono jonde jam kanyu e denagu alle edu hon tama no wodi chadale sanne sabu en andi to enda leydi Libi hor hudo mun tawda chadale hono denagu enda no herdu konda Agadez labi hedi way hojede gam batte denagu heje to enda dum wonno koro on dam batu nani ko kanko hore leydi Niger Mohamed Bazoum o hal wakati mabtugo hawrinde ko bandi min tawa to enda biyetedo fawarjo Moussa Mamman neltimi
le sud de la Libye ne sou
hore hudo leydi Libi tawak e jungo ardido lamu leydi ji enda gasudo fu no kure de lata ke do bom e pellem en tawa no kawji filla golle hirnyere bi bonda ko nangude du ille leydi Sudan warde Chad leydi Libi din he hore mu leydi Mali e chakantaraje leydi Sahel e ko filti dum do du region Agadez no tawra rafike jara hakkilu fukkin rafike jara hakkilu fukkin go enda sulimin mine ardido dundu sabi komin gari wadude batu joda haleku ko watta ardibe lamibe e halobe nani region Agadez e Azawak fu gara himbe kawra dara no wadi ko mosola hebu labi hebude mosola du di himbe kali poti dom cubete talkuru majjum wadi gomnati nawtur
c'est ça le but de ce forum là
nani ministre lady France kawjire fila yadu yeso har fila ko darta francophonie hauta du konani e ballagaaji e duniyaru waddi jahangal leydi Niger do endam madame Crisula ni fawar joni kenyan o yetto enda Agadez gam batte fawar jondu kono jewtinaade kulle kewde kon darta ballaga e gollidal hakko leydi Niger e France kanyu e dental Europe ko eti Union Européenne dum enda der majum bande min Mukhtar Hamadou Lande kemo kor majum nani ko filani dum
ma visite l'objectif
mana jahangal angal ni woni mi juro leydi din gidal nata hakkune am e horebe ben e horebe pelle jinganoje bibbe leydi min jewtida no leydi France Union Européenne wallirtabe handen mi fami ko jaaki yeso hebama gam mi yi golleji gadaade der region fudo farfi demal une wodune nafaka e do fi baylol bakaji sukabe ummatore kokkabe andal do fi demal denne leydi France waddi balla sanne der region mi yidi sukabe école kombe no sirio tewtoru talkurbak be jari do jettojo mabbe yago e leydi France
cet effort de la France
yottaade hecci kenya atalat noga e jeta lewru joindu endan ko watto hijjotobe leydi Niger ujune kemi jeno e chapan jeddo e tato kay won ko hebi yottoy to endan Madina dow ujunaaji jeddo e hembre e farjo chapan jeno e nayo windaabe hitande hikka faaya hijjorne endan yerno fawarjo ni tijjani Abdul Kadir Kalodo inde gouvernement leydi Niger hollirle yewtande wande o wini hono hunde endan woni e hore mudum hijjotobe hinotno ya fa nyande makka ono uddano ni nene be indiden be du kono hebi yottade Madina ilu hecci kenyan dum wonno ko fawarjo ndo Adama Dabaci hoji wadane en le yewtare makko de o wande
ce sont donc 7000
no be hijjotobe ujunaaji jeddo e hembre e chapande njenayo der mabbe e hala kakaltenka ujunaajo njegom e keme njetato e chapande jeddo kebi talki mu en visa keme tato e laso enayo kebay talki mudum de Allah jabi hijjotobe ben fu na nja hijjore fadde mabbal kerol hedde e Madina wadede tati lewru jie e fa handen gidda du konda jeggo jeegon lewru juin wodi dumiden famtinabe be ngatta holare de Allah jabi gomnanti hojani dum teddengi kotta tawe golleji di jari no haniri
se passe dans la règle de l'art
nani do na galdi nyeme hono timmini hono fawar jondu konna ni jodo kale nambe ekintino ko wada ko bal tati yaade hokko be habaruji gam batte be pama no wono be ko jirto hono kabaruji ko darto himbe dille wambe leydi e leydi dundu konna OIM ka on fedde leydi duni hawjin dille wambe enda hawtade e projet biteddo carte di roma kay en woni ko sigilin do galdu nyeme bandimi alamin wa shar o yeyto enda o yewde bandara makko dum on ko be ji ele ekintino gol nani ko be mi
bisa contribute
to gonga non idum walla ko beydata sembindinde hartogol leji don gam min gadi jamde wodi du miden tawa e der beyditol andangol ko tawe golleji fedde OIM walla ma harto ardangal don wawtu gonno wodi kulle de min kalanta bibbe leydi Niger bittortode ne tawdu gado tew tewru mudum mako ko habaruji on wala habaru ngongajo dum do no wadan ko habaru on tokkata lawol ngongol
kawral beydol andal gal walli kam sanne do fi himbe dillo wambe no gan demmun mi wala andal fu do mun de handen sayni yettore Allah dundum beydol andal gal min gadana wadi mi fami
noni fawar joni ko watto hono tufeje chapande tati e jeddi dorok ko wite cannabis hauta du konani e plaquette uji sapo e jenay ko fawar jondu konani hono kini yembe tetramandol den ka wonno ko police be nangi to enda abalak ndu region motawa noni be nangi du konda e neddo gondudo e motere no faito enda agadez nani ko fande aminu shuaibu latu ka woni hono commissaire ko kawjido police be tan abalak halani bandimi ali tajisir ahmed edo chalalul
altine noga e jeddi lewru juin dow lawol tawa nokku to sojeji darnata himbe neddo gon nangi dama e kulle bonde yar yar taba bonka tagge chapande tati e jeddi e kinigi tramol plaquettiji sappo e jine he jom poporore gon mo hebida dudo wuro ko bay kwara lady doso imo fa'i agades o sudana drogo o gere majje der basugo gere majje do der bidoru mawnum ko litriji noga e joy fille drog hana hala neddo goto no de joni kanko goto on ni min nangi de mine mija ko imo wodi jadiraabe mo o golli ditta gam mo min nangi o kay kankay o yaran nino
do gantrepele ne ken transporter
sen yonka jento enda region mo zender du kale hala ndungu wongu tobangu enda donno jodo hese hese ko watto gure ujune hembre e chapande jeddi e jeego kay won ko hebi ay wakane mo kalte o do gure ujunaay tati e kemi jo eno gay ko won le region on enda yerno hore jo on faar joni demal sarusi mudum haalde mbeteddo Musa Ibrahim o wi kanon won gomnati wattani hono remobe enda autor diji e angereji e golliter demal kewde sanne nan ko haalen dun don Ali Keita
la quantité de préparation que j'ai
no wada eterde diam chapande jenay e tati hakune balde joy kan heba der poste mo bande département magaria der poste mo shirnawa département kanchi yottaki ba eterde worre der lady zender wuroji ujine tati e kime joy e no gay de der majji wuroji ujiner e kime jeddi e chapande jeddi e jiego kan awi der mangaja maudon min ngodi safare ko min puddirta dungu min durwida e kulle bonnoji awatirdi der hektaruji ujune sappo e jeddi e kene jetati e chapande tati e jeddi
6837 hektar
nanne le commune gel beeli kanka wana region mo difa ton chadale wodi har filla ko darto durngol be biitaande hikka dungu jipporaka no be jirri yerno men mi ta abdou lele o halnir bandimi gidi adraman en ketto nanne
kiwo de yena cikin
durngol no tawale wakkati chattudo gander wawtu o genal hanti kaden ndungu jipaki durobe dabbaji mun en buri sulude dun dina chadale baadeji mun en danne no wakkati non mo dabbaji ngala cede lumo kaden dan hunde fu saito soda dabbaji no tawale jaccere wodi du idi don mbata de inde Allah jabi se ndungu jipake do yaade yeso saimin bi'a hitande hikande dabbaji watu mudun on wala hanokondarta fartorafi nyamdudo
Rishin Abunchi
nani to enna gaydu ko nan filla hono wutugol fa mojjirno kul alle e itte hono manaji tlati no torra san e le galurnde enda dum wadi ko fawar joni sa rusi kawji do filla ko dartin ko rento ladde je jay hawtade e meri e skap umatore kay ngon ko kawra gan wadde golle de enda yerno fawar joni ko nani hono biete do commandant boulevard amadou horejo fawar joni hono sa rusi kawji do filla ko dart hono ladde je jay gaya o halnir bandimen fadel alu.
Quand vous prenez la commune
do wuro gaya min en godi nokkuje to managi di gonno sankiti do fi durwi didde e managi di hawta gollida hakkune amin e meri on wadi be balliri min e ara gollitirdi gam min lamna wuro gaya deni meri on wadi niya lamnugo wuro gon to jonkai bibbe wuro ben kambe do no handi be gadda balla himbe no tawa der dungu denni manaji gondi no boppi di no wawi lati nokku to boydi di mata accudo bisamun nyaami leedaagi din to joomun no mursan dabbamun min kinnoto minen gada iri gollegi di der kominiji din fu himbe no gadante yewtereji pindinol ko watta be paamana dum
les sensibilisation.
Joni en jottake e yewtere men pindino hande en kaltana hala projet jojnal intirade nyame ladde jundumbere e baka dum dum wonno projet lati do mo horebe galurnde en jojjini hawtade faware jondu kon nani e projet goddo dum kon nan jeya to en Belgique mitedo Vito lati be kan watna tawtor do fil andal do non enda dum dum kon nan batte alle be jeewa not ko tebe itti chadale ko tawte e kubbu kubbu ko watto der galurnde docteur Koen Derider kany wonno fawar jondo inde projet mbitede vite onan ko haani assumane sina dun lati yewtar pindinon.
Ce projet il vise à
Sigila o ko wana no tefe der mum kan woni ko holla nafaka kadum wawi hebude der awo ledde wurna cakantaraji nabi en wurtinde ngari hubere miden eta sembe guleki le dodi tenade den enden e yasi majji gam famude no bayla wakkatiji din enden gonno jehira eto goni wala fu to min gadata hun miden tefa du balla ko sembin dina himbe awo tenade den enden ni do der hubere nyamedi
promouvoir la plantation d'arbres
awol ledde gol moy en kokkata cede kogol wade
on plante par exemple
minen min awata ledde teyka kiji jon en ande luggi didde domu min tugoto min gada golle amin minen gada teyka kiji du fa handen gam hollude nafakaaji di himbe gonno keba der awol ledde de endan ko min gi idu fu no fonditi der golle amin de endan ko wawi nafude himbe sai min joddina sigile yamude fedde dental ledde duniyaru ballere ko watta dum tabbita do anden der hubere nyamede
alama projet on no hi e
on a quelques premiers résultats qui
miden tawra alamaaji arani hollude komi anni gollude dum enden nafakaaji idum waawi hebude derum joni dum miden heb tokkitaade kulal yaade kulal golle den enden no gonno jehira haloobe nani balliranbe golle den enden gada kan en min kollata golle de min gadi kan fu e de min anni wadude kambe je halude no min gada der awre den sembe gollal amin kan woni firtude ko e himbe do nafakaaji awol tenaade ko watta yaade yesu ni himbe awa tenaade der hubere nyome de enden miden gatti tammude du ko himbe jaran yesu awol tenaade de enden
de keptol gol latoyto
il faudra patienter encore pour avoir
ko himbe gi'a to seni be munyi wakkati sedda amma nafakka sedda kamin gi ifu der awre tenade de enden semin kolla jamaare mino miladu ko hitale de enden ni timma do ni der hubere nyome de enden himbe puddan hude nafakka tawaka der awre tenade de enden be gi'andu baylaji gondino gara har ko darata fi guleki e sador maji di wonji tagol bakaje gonno gaddana himbe
d'autres problèmes de changement climatique dans la ville.
E do do ko habrime fulfulle tili hande en alkamisa nyalli chapantat leru joint dunade no gay didi men sumana amadu e keddi himbe nan don dade mo e dengal fulfulde ko walli en kedde ngadden kibaruji di hawtade asman sina keddu hara fawarjo e bindito no tawda fawar jondu kon nan ni e biyetedo seyni saka jomi accida on e biyetedo mamma ada latido kan watan habaruji e dangal hausan kore assalamu alaikum mbalante jamwali studio
galangu difa do radio alternative
lamba chapan ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena fm studio galangu